to mulwela Kya mo hide ka riba to mulwela Ke riba to mulwela Enga mo posta ba to mulwela
Ba mulwela
Ke riba to mulwela
Ba mulwela
Kya mo hide ka riba to mulwela
Ba
to mulwela
Ba mulwela
Enga mo posta ba to mulwela
Ba mulwela
Kire ba to mulwela
Ba mulwela
Botswa ga thoma ba le problem
I want to play the vocalist.
Ole nawe,
ore nanga siyele na bathule.
Ole nawe, ore nake mfa.
Yeah.
Enga mu posta ba to mulwela.
Yeah.
Kire ba to mulwela.
Yeah.
Kya mu haida ka re ba to mulwela.
Yeah.
Kire ba to mulwela.
Swaga thoma ba le problem
Ole nawe Ole nawe
Ore nanga siyele na bathule
Ole nawe
Ore nanga muswaga
Yeah
Enga mu posta ba to mulwela
Yeah
Kire ba to mulwela
Yeah
Kya mu haida ka re ba to mulwela
Yeah
Kire ba to mulwela Kina peka tu tsepile ya na hainosi Uwaiyo 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 Tsepile ya na hainosi Uwaiyo Enga mu posta ba to mulwela
Ba mulwela Ba mulwela
Kya mu haida ka riba to mulwela
Ba mulwela
Kire ba to mulwela